Yeah. True story. Yok money. Gun power.
Hey, yo, it's Mad Max on production.
You said you love me better. When it paid your mutima wake. Nango fim if you say shall if you mona. No man devo kisha. Nishi wa yukwa. Ifiramba nero kusha. Ni bali we. You said you love me better. When it paid if your mutima wake. Nango nale kuchusha pepeta. Nero fim if you say shall if you mona. Nomba devo kisha. Nishi wa yukwa. Ifiramba nerira. Ni bali we.
Yeah. Wapia momonga ni valiva puwalonga. Nenze ona monga tiseka kansu wenze serious. Ok anyway kumutima chivava. Bamene waendela na vintu vimakosa. Nikangi wacheno chita vilivonse. Kaili mumagani zo upeze kama weka. Kwa mene ulilai hopu uliku. Na vonse ve uchita mabeta mabeta mabeta.
Walipele fyo mutima weka. Nangunale kutusha pepeta. Nomba devu kisha. Nishi waliukwa. Nifira manerira. Nipariwe.
Kansi wenze silia sima baby nenze wona mongo seka. Wapia mwona neo wanisi ya soche. Ona baby lelo mansozi si asila. Nikankala ni gani za cheweo weka. Kulibe wina wamene ningafake mumutu mwanga. Upeze kacheweka si mupeze kana wina. Baby kwa mene ulili. Ushe ulibwanji vamene uchita. Veve viriche baby. Hoke ine kuno kwe wanisia. Ni masala cheni lila. Ni maizi kumbatila jele under night. Nipezeka cheneka sinipezeka na vanzanga. Chini baba pamene waendela. Mutima wanga na weve umatunta. Kubaba mabebe si uleka. Ni kapitisamo pen.
You said you love me better. Walipele fyo mutima weka. Nangunale kutusha pepeta. Elo fimbi fyo nsensha lefi mona. Nomba devu kisha. Nishi wali ukwa. Ifiramba nerira. Nipariwe. You said you love me better. Walipele fyo mutima weka. Nangunale kutusha pepeta. Elo fimbi fyo nsensha lefi mona. Nomba devu kisha. Nishi wali ukwa. Ifiramba nerira.
Yacha, yacha. Mr. Tickets, I see you, Miss Boy. Okay.